Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa, naumai anō ki ngā pūrongo Awatea i tēnei haora. Oi anō rei, te iwi e whai ake nei, me ki pēnei a hau, kua whakaungia anō a tā Tere McLeod, rāua ko te ata mira, Ward Leland ki te taura whiri i te reo Māori, hurirama ake ki te tokomaha o ngā tāngata no te ropu reipa, kua whakawhiti ki te waka o Aotearoa tuatahi mo te kōwhiringa pōti i tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko whakaungia no e te minita whakawhanake Māori e tamapōtaka a tākuta Jeremy Tā Tere McLeod hei toihau tuarua o te taura whiri, a Jennifer Te Atamira Ward Leland hei mema o te poari. Ka timata ēnei noho anō a te tokorua nei ki te taura whiri a te tuarua o Hepetema 2026 a e torutau te roa. Ko te whakaaro ia kia rōna ki tonu te terenga o te taura whiri i tōna ara moana i te whakaūtanga anō o te tokorua nei ki o rāua tūranga. O tira, kia rōna ki tonu hoki tā te taura whiri mahi, hei whakarauora, hei whakatairanga i te reo Māori. Hei tā tamapōtaka, he tau tohito, he hohonu hoki te mōhio o tākuta Jeremy Tā Tere McLeod, rāua ko Jennifer Te Atamira Ward Leland, ā kua roa rāua e pūmau ana ki te kaupapa o te whakaora me te whakamāhorahora i te reo Māori. I tū te hui whakatōpū a Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei, hei whakaoreore i te pāti i tēnei tau kōwhiringa pōti. I reira te hunga kua whakawhiti i a reipa i a nā hinara rānei ki te hono kia Aotearoa tuatahi pēnei a Alfred Ngaro o nā hinara, rāua ko Stuart Nash o reipa. Nā te aha rāua i whakawhiti ai, nā te aha hoki e tahi atu i whakawhiti ai ki te hono kia Aotearoa tuatahi anei te whakautu a Shane Jones.
Ah, he kete nā rātou kua poaha, kua koaha Mārika te kete, kei e nā pāti nunui, kei e nā pāti tawhito, kua heka heka te kete, kua tatakore kitea. He hua kei roto i te kete, nā he kete noki nā rātou ko te kete e amuhi ana e māua ko Winitana e pūrenana. Aha kō kōreroti ana e māua ngā āhuatanga, kei te takare o te moana, me aha ngā pēke, me aha ngā hupa mākete, e hari te mea māho Winitana e mataku ana ki te whakatakoto i te manuka me pēhea rānei tō tātou motu. E whakahaurangi ai, e whakakahangi ai, āohanga, āpāpori, āpūtea, ātangata, āwahine, āwhānau.
Ko ngā whakaaitanga whakahono ārohe i te whakaokawa nei i te whai wāhitanga o te Māori ki ngā whakatauanga kaunihera ārohe mō te taiao, kai te tapahia e tēnei kāwanatanga. I etahi whakarerekētanga miniti whakamutunga ki te pire e whakahou ana i te ture whakahaere lawa, ka kitea tēnei whakatau, ara kia whakakorengia e nei whakaaitanga nei i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. E pehea ana ngā whakaaro o te kaiarataki taki rua i te pāti Māori o Rāwiri Waititi kia tahuri ake tātou.
Ai, kōku whakaaro mo tēnei kaupapa, te turakitanga a te kāwanatanga ki ngā honohonotanga ki Wanganui a iwi me ngā kaunihera. Ai, he kōheriheri anu hoto te o tēnei kāwanatanga ki ngā mahi. Kāroa nei a tātou iwi e mahi ana ki o rātou rohe ake. I tēnei turakitanga a te kāwanatanga, ko motu hia tēnā here. Ko takere hāia te waka. Ko takere hāia te waka. E kāre he rangi tā hua hua mo te whakatikatika. Ko tai no te whaka te rangi tā hua hua kei mua i a tātou me pōti tēnei kāwanatanga ki waho. Kia tare anu ki tātou te whakatikatika i ngā honohono tanga ki Wāinui i te iwi Māori me te krauna. Ko te mate ke o tēnei kāwanatanga kāroa nei e whakaparahako nei i te Māori, i te tiriti o Waitangi me o tātou here ki te pepeha kāroa nei tātou e pepeha tiai.
A kua kene tīwi ko ngā hā kinikina. Hoi anora e tīwi i tū, te whiringa toa o te whakataetai Whutupōro, wāhine ngaiau ara te whakataetai o Aupiki ngā rangi whakatānei ko ngā kahurangi o Tāmaki Makaurau e pakanga ana kia matatū o te wai Pounamu. I pakanga hoki e nei kapa e rua nei i tērā wiki, ana nā te toanga o ngā kahurangi ka whai wāhi rātou ki te whiringa toa nei engari ka riro tonu mā matatū te whiringa toa e manaaki ki tō rātou marae hō ara ki te papatākaro o te kaha i i o tautahi. Nā, ko te kororo rā ia mo tēnei tākoro nei, he tautu tū ara, he piro tānga kahurangi, he whakautu tā matatū, he piro tā matatū, he whakautu tānga kahurangi. Tō tinga ake, ka eke ngā kapa e rua ki te warutakau meneti, e orite ana ngā tatau. Mea rawa ake, ka whai piro a Caitlin Vaakolo i te meneti warutakau mā rua i muri tonu i te tangi a te pū tātara, hei tohu i te mutungo te tākoro, ana kia toa ai ngā kahurangi, kia puta ai tihu o ngā kahurangi, o tira kia whai ai rātou i tā rātou taitara karapipiti tuatoru i roto i enei tau e toru nei. Hoi anō rei tīwi, ko ngā tatau whakamutunga 28 ki ngā wāhine kahurangi, 21 ki ngā wāhine o matatū, ko ngā kahurangi anō, ngā toa whakaihuaka o te tau. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.